SBS Radio.
Kumanaan magangaliya doona ayaa qatar ugu jira in ay hoy la'aan ama guri la'aan ku dhacdo oo ay derbi jiif noqdaan, iyadoo ay dowladda federaalka ah qiimeynayso kaysaska waxay ugu yeertay dad sharci darro badda waddanka ku soo galay. Golaha qaxootiga Australia ayaa sheegay in shirkadaha ama hay'adaha adeegyada taageerada u fidiya ay ku soo warramayaan in kumaan kun magangelyo doona laga jaranayo cayrta ay qaadan jireen. Adeeg bixiyaasha ayaa ogaaday in magangelyo doonka Australia ku yimid doonyo aan laga jarin oo keliya lacagta cayrta ee sidoo kale laga jaro qarashka ka caawiya inay helaan dhakhaatiirta dhanka maskaxda oo ka caawiya dhibaatooyinka ay soo mareen oo ay ka mid yihiin jirdil. Arrintan ayaa imanaysa kadib wareegii u dambeeyay oo ay wasaaradda arrimaha guduhu ku qiimeynayso dadkaasi. Rebecca Eckhart oo ka tirsan Refugee Council ayaa sheegtay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in qaar badan oo cayrtii laga jaray ay hadda derbi jiif ama hoyla'aan noqdeen.
It's undeniable, you know, we know of people who are already couch surfing, so I mean that's a form of homelessness.
Waa wax aan la dafiri karin. Waxaan markiiba aragnay dad seexda fadhiga, dad kale qaarna waxay noqdeen derbi jiif, qaar ayaa degan jardiinooyinka, qaar ayaa degay gawaarida dad kale. Waa nasiib darro, laakiin waa wax jira. Dhowr boqol oo kale ayaa la sheegay in lacagtii u dambeysay la siiyey asbuucii lasoo dhaafay ayna kulankii u dambeeyey la yeesheen qofka kayskooda hayaa ama case workerka. Miss Eckhart ayaa sheegtay in ka goynta magangelyo doonka adeega ay dhakhaatiirta xagga maskaxda ku helaan ay dhalin karto xanuunyo kale oo xagga maskaxda. Waraysi lala yeeshay kooxaha caawiya magangelyo doonka ayaa The Refugee Council ama golaha qaxootiga ku ogaaday inay maaliyadda laga jaro ay dadka qaarkood ku keeni karto inaysan xataa cunto ku filan helin. Miss Eckhart ayaa sharaxaysa hal tusaale oo qoys uu u sheegay qofka kayskooda hayay in maadaama laga jaray cayrtii ay gurigii deganaayeen celiyeen maadaama aysan iska bixin karin kirada.
They, you know, said that they had lost their rental property and were homeless, and the caseworker.
Waxay ii sheegeen inay lumiyeen gurigii u kiraysnaa oo ay hadda yihiin guri la'aan ama hoy la'aan. Qofka kayskooda hayana waxba kama qaban kara arrintaasi. Dowladda isbahaysiga ayaa ku dhawaaqday in miisaaniyaddii 2017-kii inay cayrta ka jarayso kumanaan dadka ay ugu yeertay magangelyo doon sharci darro dalka ku yimid. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kooxaha adeegyada dadkan siiya u sheegay inay sameeyaan qiimeyn lagu ogaanayo in ku dhowaad 210,000 oo magangelyo doona oo cayrta qaata inay aad u nugul yihiin si ay u sii qaataan lacagta loo yaqaano SRSSS oo ah taageero dadka la siiya inta xaaladooda go'aan laga gaarayo. Lacagtan ayaa la mid ah ama la'eg 90% lacagta cayrta ee dadka waddanka degani la siiyo. Magangelyo doonka araajidooda sugaya xaq uma laha cayrta dadka caadiga la siiyo. Wasaaradda ayaa ku doodaysa inay lacagtan ka jarayso oo keliya dadka awoodda u leh inay iyagu isdabaraan. Miss Eckhart ayaa sheegtay inay jeclaan lahayd in barnaamijkan lagu soo celiyo sidii ahaan jiray 2014-kii.
Again, as I said, people want to be able to work. They just need the right supports in place to be able to do that. Some people might just need some additional support.
Sidaan horeba u sheegay, dadku waxay doonayaan inay shaqaysan karaan. Waxay u baahan yihiin oo keliya taageero ay taas ku gaaraan. Qaarkood waxay u baahan yihiin taageero dheeraad ah, sida midka caafimaad si ay u shaqaysan karaan, sida inay dhakhaatiir dhanka maskaxda arkaan oo ay kala hadlaan dhibaatooyinka iyo jirdilka ay soo mareen. Dukumeentiga wasaaradda ee lagu codsado lacagtan ayaa muujinaya shuruudaha lagu xiro qofka. Inaad hoy la'aan ama guri la'aan tahayna ka mid maaha sababaha aad xaq ugu yeelan karto inaad lacagtaas qaadato. Waxyaalaha lagu qiimeeyo in qofku uu nugul yahay ayaa waxaa ka mid ah in la fiiriyo da'da qofka, inuu qofku qabo xanuun xagga jirka ama mid maskaxda oo joogta ama sii socda. Golaha qaxootiga ayaa qiyaasaysa in 5 qofba 4 ka mid ah dadka qaata SRSS lacagta loo yaqaano ay khatar ugu jiraan inay guri la'aan ama hoy la'aan noqdaan haddii cayrta laga jarto.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.